ekitongole kivunaanyizibwa naddala kukuwandiisa abantu mu disitulikiti ye Mukono ki National Identification and Registration Authority NILA bagamba nti kati essira balitadde mu kuwandiisa abaana b'amasomero naddala mu kiseera kino eky'oluwummula. Edwin Wesonga nga yakulira ekitongole kino mu disitulikiti ye Mukono agamba nti batandikidde ku myaka 16 era nga basazeewo okukozesa ekiseera kino eky'oluwummula basobose abaana okufuna ekiwandiiko bwati n'asaba abazadde okujjumbira enteekateeka eno.
Era essaawa zino essira tulitadde kuwandiisa abaana, mujumbire nnyo okuwandiisa abaana. Abaana tuwandiisiza ddala okutandikira ku mwana eyakazaalibwa, era ky'oba olaba nti Mukono wano ng'oba otambula ku malwaliro nga General Hospital gazaalisa abaana bangi, twateekayo kompyuta ziwandiisa abaana. Waliwo abazadde nga omwana ono ayagala funa birth certificate afune insurance, so twateekawo nti abaana tubawandiisa okutandikira ddala ku eyakazaalibwa. Mbakubiriza mwenna holiday eno muleete abaana tubawandiise, kubanga waliwo obuweereza omwana bw'atasobola kufuna nga talina nini namba. Obuweereza obumu ye birth certificate, ate birth certificate y'amaanyi nnyo okubeerawo mu bulamu bw'omwana omuto.
Wesonga era akowodde bannamukono bonna abazza obujja endagamuntu zaabwe bagende ku bitebe by'amagombolola bagende bakebere endagamuntu zaabwe oba nga zaakomawo.
Kadzi 70 gye nnina wano, naye kadzi zino nazitutte ku magombolola. Buli gombolola tugabirayo endagamuntu zino eza renew. So ow'ekkoome sigali ekkoome, ow'enakisunga kadzi twazirese z'enakisunga, ow'eggoma kadzi gye ziri eggoma ku magombolola. So tojja wano nga bw'osanze abantu abangi nnyo wano, abasinga balowooza ziri wano wokka, naye ku magombolola gonna ge Mukono tulinawo issuance station mwetugabira endagamuntu. We twali tutandika twabasaba ennamba z'amasimu, kadi yo ebeera nga bamaze ogikolako, era ojja kufuna obuwandiika obuva ku NILA nga bugamba nti endagamuntu yetuuse Mukono, kasita ofuna meseji eyo ng'ojja Mukono. Abantu abasinga beebuuza endagamuntu yange ngifunirawa? Sisitimu empya etuyambye nti n'oba nga osangiddwa e Kampala nga weewandiisa, kino nkirabye nnyo abantu abangi abakolera e Kampala nga baakolera liniwo e Kampala, kaadi zaabwe zajja Mukono kubanga kaadi eno bagisindika mu kifo ky'osulamu ky'obeeramu, omuzungu kyayita place of residence.
Ate bwe bavuganya ku kifo ky'omubaka mu Parliament wa Nakawa Division West.